abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange tebaturukunya abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange tebaturukunya bataka bakambwe abatutwala kebintu byaffe batuyisabu byabantu baffe atwalya kibaganda bange basenga nabo nti bakamwe naye ffe twabakola kyabantu balamu bamanye kimu tuli baana baabwe batuyisabu binabo balimba bagala kutunda bijja byaffe luli balumu nababwe balikaaba temulabyeko baana bange kyakola bubi wange naafa mangu osandibirabye baana bange katusabe kimudunda gyali abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange ne baturukunya abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange ne baturukunya
abantu banaffe mutusasire ebyo bye mukole yote bisanira zene wakanze wagenda kunema aboluganda bali mukuduka abantu banaffe mutusasire bikibye mukole yebitasanira ebintu byabafunga mwe mubyediza abantu mukalo bali mukwegoga olwabakuza mbe bali bakuza waliwo omukazi eyali ewaka yali mukuza ng'alina n'ekisa naye bye yakola nga tebimugwanira olwabawala be yalinga akuza naye yabagoba n'abalese ewaka
abasali misango tebasasira abantu ne bakaba ne balajana ebyabwe bigwawo mu byetiza obana ne bukaba ne bulajaneka munange mubusasire amwaba wamu abatasasira nsi
munange mubusasire
abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange ne baturukunya abakuza 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 munange tebasasira bata kumureko yone baturukunya munange ne baturukunya
onanana a new life music.